Yani najua na kuna wengine watakuwa kama mimi. Mimi napenda mtu akinibinya binya mwili wangu. How? Okay. So, kuna ile
yeah.
Ile mfano ukiwa na mhaga mtu. Mimi napenda ukinikumbatia.
Ukabinywa.
Nibinye. Yani
ile kumbatio ikabinyika.
Yeah, unajua kaka yenyewe mna mikono mikubwa. Yeah. Mungu aliwapa mikono mikubwa for a reason. Kuna positions ukiwa una kutana na mtu kimwili, ukimweka. Usimweke tu kashikilia. Binye.
Hivi
kamata neli.
Unaona ile puto?
Eh.
Ukilieka maji likiwa limejaa.
Eh.
Ukaribinya binya.
Yes. When a guy is kissing you and then kuna wale ambao wanapenda kushika hapa kwenye shingo kwa nyuma, hapo anakuwa kama anakubinya kwenye shingo yako, sio kwa nguvu, maana kuna wengine wanaweza hata wakakukaba bro. Lakini like he's holding it so tight. Like he's massaging it. And then when he's still doing, maybe you're doing romance or something.
Yeah.
He's going maybe on your back, mgongoni.
Yeah.
Au hapa hivi, this part. Afu anaendelea kukubinya binya hivi. Yo.
Yeah, enjoy sana.
Girl. I like it. Ukiona sehemu ina nyama nyama, hebu izingatie kuibinya.
Yeah. Yaani kama vile mkiwa mmekaa hivi, eti mmekaa hata hata mkiwa mmetulia mnafanya mambo yale ya Netflix and chill, si ndio?
Yeah.
Tumia mkono wako vizuri, upitishe huku hivi.
Yeah.
Tumia mkono wako vizuri yani.
We love it.
You love it, eh? Spankle that and grab.
Yeah, do that.
Yeah.
Yeah, please.
Kumbe.
Uh-huh.
And grab. You naughty.
Napenda watu ambao wako romantic, watu wako playful. I like playful guys. Napenda wakaka watundu. Yani sipendi wakaka toxic. Maana watu wanachanganyaga toxic na being stubborn. I just like stubborn guys. Like yani mtu anayependa kufanya utundu.
Vimambo vingi.
Yani, yeah.
Yeah, okay. Mtu ambaye yuko flexible, si ndio?
Yes, yani playful. Ningenojua nikisema playful. Yani mtu fulani ambaye hata kiona hata umesimama hapo labda unapika anakuja anakufinya na kunyanyua, yani. Yeah, that's what I like. Yani mimi napenda watu playful. Sipendi watu serious. Kwa serious nje na kwa wanawake wengine. Ukiwa na mimi.
Ah, ukiwa na babe.
Can you play around?
Ukiwa na babe bana. Yani wenyewe kwa ni watoto tu bana. Yeah. Enjoy that.
Love Clinic. Love Clinic. When love and romance does it better.